Yeah. It's Young Chi, Rokana. They call me Moses, 16 bars, rap commandments. They talk about on kuna road, kind of basement. Mogadishu flow, kind of sign Al-Qaeda. Niko booth, nye mkachambwe karanga kama cider. Wana paso watambwe mini nani. Kiwa dundo seme tulipigwa na kaya mafran hivi. Shawe kwa benchi, kawa man of the match. Na nunua sumu njue na bado na die chenchi. Watakwan kani medondoka from Jamaica. Sina brandi la mkali ka perfume ya malaika. Nipo kwenye nation mbayo miso. No mini wanifala kama kumkumbu. Kamama paka liquidy na spitfire kama flame do my middle name na steki na kima na chomanisha no na nina pumzi kanime sniffy agra nipo kitambo sijaje vubin gaff for the people respect and I do it for the mullah for the people respect and I do it for the mullah
for the people respect and I do it for the mullah for the people respect and I do it for the mullah.
Ikikichwa mgodi sitaji mwekezaji kisadundo mwenyumba pandisha kodi undefeated kushindana on the body mendo tangazo la kifo marapa na wacha sari MVP kwenye Major League Soccer nilikuwa na ngoma ikawa hite kutoka sijatoka sijachoka na focus kwenye ligi ya mijenerale K-top manyota usiriasta sirish niga mina kuwa mkubwa man I'm getting that bigger sijui kama bade mabesa tarudi tena wuna piga mande minomba gada ni blessed tena yule flani ana rap so fun na yuko serious man kazidisha utani damn makisha kuwa ata we mkubwa VP bro lazima tutupwaya.
For the people respect and I do it for the mullah. For the people respect and I do it for the mullah.
For the people respect and I do it for the mullah. For the people respect and I do it for the mullah. Mullah, mullah.
Yeah, I told you that we won't stop, now we on top. Dome City's in the building, baby.
It's Red Lake Records.